olo e mafuta male SBS Samoan.
I le reporti fa ale tausanga ale fa ala potupotonga ale e kalesia engelani le Anglicare. Olo fa ali ai le tūlanga pangatia olo o la inisi au se talia nei. I le mativa male le tango lima. E lata i le miliona tamaiti olo o la i ainga i se tūlanga mativa. Po olo o ilalo o le leina mativa below the poverty line. Na tā ua i le ripoti, onisi olo o lai benefiti mai le Centrelink, olo o filifili pe totongi le rent, pe faa mua mua le faa atau, ma vaila au o tonga fitinga. E pe ole tama ita i o Zaba au Kamisi, olo o mawaina le totongi o le job seeker, o tau sa ili sana ngāruenga. E tolu se lau i le vayaso, e maua mailana benefiti o le job seeker. Ai lima se la wile vayaso, le totongi o lana rent.
Rent is $550 a week. I receive $600 in 2 weeks. How am I supposed to make this work? How am I supposed to live my day? Will I have to give up my medication? Will I have to give up food? My mental health condition has worsened. I became angry. I was stressed 24 hours a day because I keep thinking, what do I do? What do I do? What do I do to live?
Le tamaita ayo Zaba au Kamisi. O le ata lea olo o vali mai le reporti le cost of living report ale Anglicare Australia. O se a inga e whalangolanga umale unungari I le job seeker ai yeisa la whanau e to alua. Na ole se fulmale fitu ta la I le vayaso e te tau ona su e mai I nisi a wala e te tongi e le pāneni o le tau o le soifuanga. O se tangata e nofo to atasi matausi sana whanau I lalo o le benefiti le parenting payment e nā o le tolu tā la e te toe mai le vayaso I na ua uma ona te tongi le rent me ai ma pāsese I whewa I ngā whaitele. Na sauno ai le whātonu sili o le Anglicare, Casey Jampers, o le iunga mō nisi o le popole, le atua tu vale, ma afianga o le ma fau ona o le oi.
This is putting people into mental health crises when every day you really are wondering how on earth you're going to feed yourself, your children and keep a roof over your head.
Na whaalia fo I Casey Jambers, o le ripoti na sila sila I mea e te tau o na tutongi mua mua. O lona winga, a mai se isi o le whanau, pe fia whaatau se mea alofa o se aso whanau o se tamaititi. E le tai tai ona mawhai ona me mei I ai le au whai o le benefiti le nei mai le Centrelink.
We only looked at basic weekly costs. We didn't include our utilities, so power bills. We didn't include telecommunications and data. We didn't include medications. We didn't look at those quarterly bills or those annual bills insurance. So heaven forbid if anything goes wrong or if someone has an emergency or, goodness me, people want to have a small luxury like putting the child to a school excursion or a small birthday present.
Le whaatonu sili o le Anglicare, Casey Jambers. Ua tele tausanga o vāla au le Anglicare I le mālo e si I le au whai o benefiti e te tongi mai I le Centrelink. Aena sāu noa le teo tupe o le mālo tele Jim Chalmers, e le asa se tala I le tupe ma whesoa soani whaamāmā avenga I tangata olo o mawaina benefiti.
In every single budget, you work out the best, most responsible way to help people. We understand people are under pressure, and that's why there is such a substantial cost of living relief in the budget delivered in more than one way.
Le tautupe Jim Chalmers. O le tausanga na tēnei, na CIA I le mālo tele, le tatongi o le job seeker I le whae sa fulu tā la I le lua vāiaso. Po o le lua sa fulu tā la I le vāiaso. O lo whinau nisi, e whātusa lea I se si itanga o le nā o le lua tā la varu se fulmele lima sene I le aso, o se si itanga e matua le lava. Na sānoa Casey Jambers o le Anglicare, o tutongi nei, o lo tū mawai o na ola nisi I ausetalia nei, I lalo o le laina o le mativa, po o lalo o le poverty line.
We know that costs money, but there's lots of other things that cost money too. We'd also say that the cost of not doing it is in some ways greater. There's 800,000 Australian children in Australia who live below the poverty line every day. And that's what we're doing when we keep these benefits low.
Le whaatonu sili o le Anglicare, Casey Chambers, o le reportina whaamao pōpoina e rei an teima, ma Ruth McHugh Dillon, mō le SBS News.
Like, share, ma faali sou finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.